yande joyino wittere mintaji sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde. Habaruji me fulfulde ndara ni subaka o endan jangoɓe université galluñeme hakkude mum e haɓɓiniɓe wela woɗa e bete on endan on nana ko ɗum waɗoy. Fawarjo subaka hande o wonno ko nokku to fawarjo ni ndiyele ittete gam batte hono yarnugol himɓe na mbiyade konna goltirgol e galluñeme farjo leydi Niger ya ardawi fuɗɗan golle ɗe subaka. Nonni en kalan do filla ko darta yewtere pinnol lisine mawɗo gaɗanoɗo e do filla gaɗol gude ɗum du kono darta filla demol hottolona mbiyen Habu département mo Madawa région mo Tawa. Kori jañalde moɗon suman amade janganta habaruji e fulfulde yerno mbirumen ni lekkoliɓe na mbiyen ɗo jangoɓe wonɓe université galluñeme ɗo endan ni subaka o enda hakkude mabɓe haɓɓiniɓe welay woɗayi saabu ɓe mbi ɓe mburtoto ɓen tawino ka en du no faddi nokkuje ɗe fuu. Ɗum waddi ko faware jontu konda ni wakkati ko ɗum waɗi nde endan ni kulle kewɗe gaɗi saabu himɓe hewɓe nawneke nder majjum ba ko tawa dadu wakkati mo kalti e mbawa wiide hano kaza woni ko nawni sey tan wiya kettinon nano hono mbitteɗo Salaha Kayla latir kam wonɗi ɗaɓo hoorejo hono syndicat mabɓe kamɓe jangoɓe endan ko hani tarnan Fouday Ahmed.
Hande nde on jeeyi nder pital lamorde mangal ngal mani hôpital ñame mawɗo on tawan bandiraɓe amin tawaɓe ley saɗormaji rafi cellal ɗum du gam haɓɓiniɓe ɓe gaɗa e golle mum dow ko lildana ɗum. Min gari e hebde habaru ko bandiraɓe amin gon noddama to policeji guinande ni min ƴewtinaki habaru on famin keɓa gonga dow mum. Miɗen gonini ley lawol majjum e famde lamdi nder mum.
O wonno ono Salaha Kayla latiɗo hoore ɗiɗaɓo mo syndicat jangoɓe o enna caggal majjum du wakkati ko ɗum waɗi ɗum ƴaɓɓi hono gouvernement hoji lawol e dow ko darto ministére hawjine filla jandeji mawɗi uddude nokkure ne endan fa wakkati goɗɗo kano woni ɓe mbi nokkuje goɗɗe to himɓe wawi naata janga e nokku to ñante to kayɓe acci ɗum tafonɗan kañum e fa hande mobilaji ya wartaji mabɓe. Nonni faware joni syndicat janguinoɓe hono université to endan hono maradi kamɓe dukonda ni ñalaɗe fo eɓe tawa e murtere gollal ɗum dukonda wonnan e dow filla ko darto hono ƴewude ɓe jiita joddi mabɓe ko lewru mars ko ƴaɓɓi ɗum endan. Docteur Fane Abdou Babaye Mamman Sani kañum woni secrétaire général syndicat on ɗo mbiteɗo SNEX to endan maradi nani ko haaloni bandimi Mohamed Mamma e dow fi o.
Ministre
on waddi amin hawrinde to endan tawa go filla neɓalla kam ɗum du saɗorma mum rafi ceede non woodi ndu miɗen godi saɗorma rafi cuuɗi to janguete ko laati illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi yaade duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ɗum fuɗɗi ko ɗum heɓanaka mosola ndenne saabe o saɗorma waɗi jande nden no waɗire onde onde neɓalla kam tawa kenana to gouverneur uɓe ɓen ɓen kani ñiɓa cuuɗi eɓe kokkaɓe ceede maɓɓe e golloɓe université ɓen fuu joɓe. Mbiɗen godi jaccere janguinoɓe min mbawta hoƴƴude janguinoɓe université ɓe golle gam ceede ngala nden nder hitande leruji hemre e laso min godon hande miɗen tawdo e leruji keme ɗiɗi yaade keme joyi
hara filla jandede konnon lekkoliji tawte nokkuje to himɓe laatiɓe duroɓe ka en wonno joɗi to enda eɗum laati saɗorma sanne sen daari ɗum du konno département mo Abalaka région mo Tawa ɗum yiyama noon ɗum wontiri ele ñalaɗo ñande hawritere gon waɗi to enda ni to Abalaka to enda gam batte ƴewtude kulle laati saɗormaji ko tawa ton ɗum waddi ko fani mbiteɗo Goumar Ayha laatiɗo kañum woni hono goto e himɓe warɓe janguini himɓe dow filla majjum nani ko haali dow filla ko darto jande nde enda e saɗormaji muɗum Allahmin Wachar kañum woni ko yeyto.
Le problème c'est la dispersion de population nomade.
Sador mo woni cankitaki duroɓe ɓe laamu wala bawɗe ko ñiɓata l'école ley lekki maane lokotorore kamɓe nokku ndiyam jarteɗen nimɓe gollirtana e wiide ko gattol sukaɓe l'école woɗa tawi du abada dina haɗayi jande l'école kadi sukaɓe ɓe sayi ɓe jotti duuɓi sappo e tati yaade duuɓi sappo e nayyi koɓe gatte ndenne ɓe jangata ɓe mboɗɗo l'école ɓiɓɓe duroɓe wallirtake fare ñamdu fuu no maɓɓannino ayiyan duro no wawi wattude ceede humta muradu sukamum duro amma wawta hoƴani teddengi gonɗo no jangal jande hunde noon ko mo hen noon fuu hani wadde gam iɗo tawa ley dewtere laamu leydi
consacré dans la constitution.
Nonni wontiri himɓe tato laatiɓe hono fa hannde du hono jingonoɓe mbiyen du konɗa ni kon darto hono suudu baba latibe nanganoma balde nyande dum du konda ni himbe latibe paddono balde didi e den ne kay duuto fawar joni policebe ton jondu konda balde den be tamba didi godde ne be padda tafon e be ngana du konda be dari do filo ko dardu dugul lawo lam daro cergol dubu jinaade sappo jetati o enna ko andu don tawama du konda ni hono illunno kay e joy lewru mars jabbindu enda noga dido mabbe tawno uddi ka en do filla gota ka wonno ko fawar jondu konda ni hono habar mum min jottini non ni fa hande le habaruji dina tawa leydi Niger hebi hono faande jawdi ko gollitirto dum dube kebbe gadi no kure to ndiyan haani foode mujjine hono feccene le wuro nyeme do enda no wadantu konda ni hono etorde ko ete metra kib le nyaloma fu ko watu ujinaaji chapande nay ko waawi hebede sangintene himbe don du konda golla mu fudda hande suba ko wona gallu nyeme tawete gudel to horejo leydi Issou Mohamed kawon ko ardo wi dum ko watu milyaru chapande je go o e milyoji kam jedde chapande jeenay kanyon won ko watte golla ngal wada lebbi chapande tati nene bandi min Habibu Garba yeyi hebo wi hala horejo leydi Issou Mohamed
har ko darata diyan jarteedan do der kubeje leydi meden nyumo amin woni diyan hejjora himbe sanne to bangere tawa fuudan yaare to hitane dubu ujunaji didi e lasugo o watta dundu wadde min do gudel handen gam fuddude golle nyibol to diyan dan fodete mujjine masinaji cingeteedi didu eterde diyam millimetre cube ujunaji laso didi podata nyaloma fu milliaruji woygu he didi cede sefa woni ko wattote golle den gade denne duro mangono gomnati woni no waddo nyame gam hubere de no don no maunan yaade dubu ujunaji di e woronja himbe gadan haaju diyan sanne denne no haani illa joni dum tittinkino ko watta to sadornan diyan dan hebo do nyame gan tittinkina ko gudu wadi min gadi sigile singude company mo jinol diyam to gada mayo kanko du eterde millimetre cube ujunaji tati mo inte nyaloma fu cede ko watta golle den du kebake denne yaade yesu sedda golle makko fuddoite
nonni altiner jabbinde wonno ko biete lawali dandano Mohammed dandano lati kawno gouverneur region da mo difa nene jippi gouverneur akngu enda dundu konda o holli dum e le faware jondu konda ni lawol internet mo horejo parti mo tokki mo tedo hono MPN kisinga sa mo Ibrahim Yakuba kanko ni faane lawali dandano enda ni neddo lati ka wondu konda horejo parti o to enda region mo maradi jippugol makngol du konda no wawi edna yaade e do filla ko darto hono wurtagol parti makko enda der gubal parti ji gonde gouvernement leedi men Niger kanye jeppagol horejo hono parti o enda Ibrahim Yakuba e len minisagal mun ko wonno dum enda kanye e bandira mun wobbe do wona madan Sani Kubra e fawar jondu konda kam wono minister kawji filla ko darto hono fa hande kokol habaruji sappo e go lewru avril ko jabbi dum fa hande ni habaruji din tawadu konda ni do filla ko darto hono masiniji nikoji gafeje dum woni dufoobe gawri mu en kanye na biendu konda nyamri mu en na du konda sottoobe dum beydama ko beydum du konda himbe hisegeni lawo laamu on do filla jawdi gol teddu nade sappo jetati beydum kam beydum le region mo Tillaberi haro leydi yetende karma dum waddi ko fawar joni yewter ami yaha harto enda sabande bi tedo Balkis Tayuru waddi yewter gam batte hon en masinaji di enda jomira majji kanye e sottoobe bukkobe enda funani nawdu majjum Musa Hassan du waldi yotarle
kawjido o masini ko Yakuba Mukarama Zimba holli ko sabi beydol cede nikolden
denoni gauri budi jegom na jetati sottirti amma handen sappordi sottirti maro no sokkire hemre e woygu handen dum warti kemdi botoru gauri denno kemi tatim kandu warti kemena deni min tokki gidale himbe ni jelekta jan hite am
degno isono kay nafisa e hamsatu warbe fanika chondele mu e nondomi fa yotte e mum be cuday mettorgal mu en
kufono cede ni sol beydama denno ni tasal gauri sappor sottirte ni sire joyuru beydol cede hite kuran ni waddi dum cede dugala
norsino yeruno Yakuba haliri alla e itte beydi tide denom
way kan to dum mabum kanni min durwanta kame jetati mi yobata patanti ko hana cede luwe denno ni dum yobata no patanti o cede tamburdu walano
taco taci mo watta dande e rewbe be e munyira noda fande alla waddi koyirda
nanni sappo jeego leru avril ko jabbi den do enan gallu nyeme ko wonno ko faande minister kawji do filla njam himbe cellal wadi jooda kala kun ko habaruji gam batte andinde himbe do filla ko darto nyaaw yettengu men jetti ko boyelto ko daade sukab enan leedi Niger do to dun tawa en der yewtere makko ne enan kanko docteur Ilyas Idi mayne sara o haali do filla ko darto no nyaawgu fuddirto no woni alaamaaji maggu e neddo secret non yewtere nde endan hakkunde makko e jalla Maryama Kenda
une forte fièvre qui survient brutalement.
Wulo mango dun nangirta neddo hore nawore turre dande teddam to nimbe be dubum buri hitande bem to suka be muino be du do wirde mudum butata fekkora salo muino da mane de goji gon wota bantude dade mu tobbe wurtoto e bandumu denne mido yidi famtinde nimbe kana wala boylo dade o dun dejjinake wodi dubi da watta dande yade e lokotoroje de beedita yewtinake mudum e tindinol nimbe kambe ko janol mabbe teddengi fande mudum jalede
afin que tout revienne à la normale.
Fille latol bal pel burde leedi men Niger kanyen du kondani fuddi tama tiagalo ne nyalade e pawtiri nene ne kay du konna potan didi won ko waddo e nder galdu nyemey AS douane kanyen won ko jali ES gendarmerie nationale tati e gotel noni rasing mo nyemey kanyen AS police mo nyemey kayndu jalo ndere gote gote watto ndiri handen lasar o no wodi potan nay ngado je aljumaara ne faddi jangude du konna potan didi won ko watto du no ndara nyalande sappo e jega berde e do fille ko ndarto jangade da ballatol bal
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor bali e golleji ko
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e minta sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi keral jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
Studio Kalangu, Yadu Lady Niger.
No one tell you the German Tajan, okay, Jagon, Yotel, Pinner Studio Kalangu, and Dara Fila Department of Madawa, Region Watawan Kutawa, Noko, on the wood, no Demal, on Hotel Locomet and Habu, Hotel Loco, Conan, you know what, and on a company, Mount Lady France, Kajun Wano to end on a Golet and Gambate, what they want to Kadil, a Habu, and a Hotel Locom, John, what you do in the end, Iluhita, and the Temple Janet Chapan, Jagon, Noko, Golet, Futano, what you do in the Econ, Umbit, and Walla, and Gola, Kosabi, Kuala, and Gola, Duni, Department, Jar, Region, and Motaw, could do the Fuan and Gola, do Fila Conductor, Albache, daawdu ko dal wadal bacce de sanne na tawadu ko na nyamaale kewani be hakkul mabbe gollo ben kanyo faande rafi cioggu kulle gattede sembe ketno nano Alhaji Musa Kalla goto e gollanodo nokkurne enda company on e luta winnal temel jene chapande jeego e go hakkunde makko e tarnan fude Ahmed nan yewtande
to gidan ka da lokacinda an kai shi hakikan madawa an jidadi
to wakkati suudu haabu na biyan hotollo du wada do madawa himbe nani beldum mayru sanne kan cede ni goni ko himbe kebi wakkam keme jeetati himbe jobeti amma der majje se neddo humta ha juju kewdi wakkati tuba ko be acci no kure de mi walana duubi laso e tati der gollal gal ko wada gada am mi andana duubi an laso didi e jeetati ko accumi golle de ko mi wadi laso e tati mi wari nyame mi hokka am tere am sa dornam fuuno wada der majjum hitane duubi ujunere e keme jeena e woygu e jeddi kampani o singa do madawa der ruubi makko nayabu mi ada golle ko wadi gada ton fu mi wala tariki majjum be idari de fillamun no wadi beidari di himbe kebi ni woni debe demi hotollo ko company o no soda ko fu gam wadi hitane de company o sodi ko watta tonuji ujunaji laso e joyi cede labbe ko sakiti ni ko fudda sode de nyamane to der wakkati o dum fuddi bonude sedda sedda fa himbe accire mude ko nyamane dedu kanni wadi himbe acci wakkati company o dari mi andana dum gam min o hitane dubi ujunar e keme jenai e lasoji na e sappo mi wurti gollal gal to handen ni mi wawa wi de company o firtama dum wartan hanono dum andirano gander cakantaraje de fu hakkiloji himbe kubitana har demal albacce to ko hani ni woni dum buytira der demal maggal dum rema goddum ferejum nafoju himbe misali handen shu to neddo fuuli dum nyaman tan ko jamay goddum denno ni der leede pili de en hanu company o wala tuba ko be mawbe ardimu balebe no tukki
saboda turana de ka kawa mayya mu kuma kanan be da su
eto don ko habru je fulful tili fa ale hotne jango nana habru je fulful ko mi ngadan to studio kalango kettito do radioji modon tong enda asmana sina wadda habru je haw sankore bandirabe heddi wadda demle keddi de sumana amadu yoto assalamu alaikum mbalen to jamwali
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru to facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum